sanayadii guda waxaa ku soo noqday zaman dalxan oo ninkaas geli daraaddii ugu soo laabtay galaygii. Zaman dalxan oo u diyaaraya maxamed siina wuxuu yidhi, niyo raggeerii bate lagu gudiinayo, anaa galayga anigaa dambiyey goobta isaga joogta oo lagu gataatacayo gudib madoobaaday oo lagu gashaday baasihii gaala dubuqeenka oo lagu gashanay weylayaa gelisa yeeraayo gedogeladii daah yaalo iyo gabaygii loo jeegtay sow inuu gudiyo saasna halay lama gudoonaanin. Hadalka waa jirtay maxamedan siina soo gelin markii faraskii kula gaabay waan gugura kaa qaatay samina tiraawaanka maxayaan hadiga reexaayo naaskii gambada qaadatoo gacanta loo mayray soo gelisay meeshii haddana gabaygu ooma isagaan wax lagu gowraxiyo gaarisada haysan keeniga jidkii iyo mindiri qabatay gaarrey adiguna gabdii baa tahayo weysnaanadii hahajiiday seeraha miyaad yaro difaaco sow midaan isiri daasanaan gabay lahayn maaha geeraadka iyo faanku soo guba la xeer maaha galki qayli oo hadiyo goodinadka intaagi oo gowrac kaa mudan afaad gacal walaalaysay oo gogasha kaasi uni waa sida gumbuurkeed guntigii la furay haasan shay lama garwaaqeedsan labadoonna gobol xaajadaan la isu guubaabtay haddaydaan gudiyin oo iyoguna naloo keenin wallow inaan sis laysugu go-aan gaadhina harin keegi ayuu yidhi zaman bulxanna.